Kama imoki ya ikauki, niko mbioni shoki. Na nimefika kustay, pako nikute umauti. Hustle hard, kutimiza ntoto wasije kusema na utea. Tunda ya hustle na wana na share. Bro, safi, twa survive, wezi jua hata tukifulia. Hauna mkwanja ukankea sana, unaonekana unafoka. Kwanja unakosha, squeezy matozi vipopa. Niko na mkua kutoka, nipo karata ya mwisho wa melamba yoke. It's over, but it ain't over, till it's over yet. Because on a hustle yendele. Still at the bottom, na fosi ni chomo ze. We gon' make it anyway.
Usawa huu, yeah. Mwendo ni juu, setwezi kushuka, meni usawa huu, yeah. Chago ni lako kunyoa ukusuka mene usawa huu, yeah. Kumesha kuja so sifu utishuka mene usawa huu, yeah. Usawa huu, yeah. Usawa huu, 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 huu. Usawa huu, 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 huu. Usawa huu, 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 huu. Usawa huu, 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 huu.
Where's it gonna with your eyes?
Why?
Deliberate maskania for new surprise. Let me cope a piece of advice.
Listen. Are you scared?
Scared.
Shafika ghetto donaza kulis, are you there?
Are you serious?
I am who I am and I'm furious.
I'm staying, man, I see you, yeah, tell him out. Man, I'm curious. Keep work, I'm surrounded with the purest. All we got is endurance. I pray to God, Nicky, figure up a pot of him thinking Sonic and a tourist. Are you sure of it? Man, I'm sure. Take a store when I'm done with the tour. Man, the song is not even yours. Chico Saba, skip it and the town of the lily, we spreading cow gonjo aki four.
Usawa huu, yeah. Mwendo ni juu, setwezi kushuka, man, usawa huu, yeah. Chago ni lako kunyoa ukusuka, man, usawa huu, yeah. Kumesha kuja, so sifu utishuka, man, usawa huu, yeah. Usawa huu, yeah. Usawa huu, 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 huu.
Leo, unaweza kungana huna bati. Boss na huna shpapi. Bonga la game na huja practice. Hindo tunaita bati. Milo safi, michapati. Geto na mtoto na nita papi. Push to start, hakuna car keys. Tuli kwa slow, but now ni gaspe. Toka guarded. Sifanyi tena mambo smart kama kuball na bobek. Na kama ni door, more greed. I be running this soul league. They say more money, more problems, more stress. I'm not lucky, I'm so blessed kama tila. Bila tandumba kama siyo nyumba, ntavuta tapila.
Usawa huu, yeah. Mwendo ni juu, setwezi kushuka, meni usawa huu, yeah. Chago ni lako kunyoa ukusuka, meni usawa huu, yeah. Kumesha kuja, so sifu utishuka, meni usawa huu, yeah. Usawa huu, yeah. Usawa huu, 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 huu. Usawa huu, 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 huu